AJ Records.
Baby, you're my one, nakupa 10 over 10. Baby, are you ready? Kupeleke downtown. Usi delay, usi delay. For your love, I go fight John Cena. Tapambana hata kama nguvu sina. Na nitabisha hata kama siwezi. Tapambana taweka kibezi. Nitabisha hata kama siwezi. Tapambana taweka kibezi. Hata wakisema umenicheze. Yani umeniloga umenicheze. Kabisa kili yangu umeicheze. Hata wakisema umenicheze.
Lala, baby lala. Lala, baby lala. Na kazini nifunge zangu mboni madanga ni watu pejarani mtam chokoleti aswiti ona kwake mimi nimefiti mtoto tam tam so mubaya ona kwake mimi sijabwaya ananipenda gami vibaya and I enjoy hata wakisema umenichezea yani umeniloga umenichezea kabisa kili yangu umenichezea. Yanu meni loga meni chese ya. La la, baby la la. La la, baby la la.
Touch it. Touch it.